Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Badar torotu poggi janaga fandu hala Mamadou Sama Seku jamnyali sagrabe heribe. Hum tan hore kabaru njibbu jawdi le malli he gortangol hakkilo dalato be woni ben imade okloyi landini de kawtal laddo kabar mudon betako. Colonel Major Olivier Jassana woni gouverneur kesso laamu Bagnagara gilla altinere Kenya laambi be ngadi noddango dental yalla habude ngeed rafindena yewtere meedan na dossier simena na yobi do mourade ben samminde reedu loddo IVG ko woni kuteji mudon ko sera hali do mudon be dorto famuli journal meedan dingon semme ko worji amen na hande kigide 30 septembre 2024 bismillah sakran gullude okley humcho ben humnida habo yurguyurgur na anni haybudde dalotobe mali be ndel landini talatare hande kawtal tutundal hakilaji do renude be do yimbele jogibe nafa modo ele habo njibu jawdi jo bangal nyaloma hertanango nyaloma runde afrika ben hertanango habo yurguyurku yo kala mbien sappo go juwe adama amadou haydara tamatun kedana ko hebane do fostango umar bagol e alsisi
imadrajan gonde wadedle hen yelle yimbele chapotobe nyamobe jole lamude andene no kanko dir sidna Umar Jara gote kedar fedde o cliende o hollitiri wiide
ces mesures
dido dabereji ana holitale hem wiide inde neddo kalto ko mati bangal yuruku yuruku haltataake inde cede todo odu andintaake jamande place galle makko du commissariat na du gendarmerie haltente yimbe halaji do haltata didu bamete fotuma ko bame rese nokkuto yimbe wawa hebude imadraji ko nayri bangal seriaji nyangoji an wonte wadede kanko fajjala kulbali lamido fedde humine kabaru lamu lobbo non hollitiri wiide o yibe do yimbele kaltobe nyamobe jawle lamu de kan renede
c'est déjà une fois que
la sube chupa ma juude tan watta sube ndiwe yure golle narube kolle si tordaji fu wobbe hore penejati ana way takede muem tawine le nyaloma hande o yimbele kontotobe jamirobe fayoto ardo en kumanibe ko nawri bangal jawdi ana wawi kanyu em jati wadde ko wawi fu yela yuro ko yuko ana habbe yude le lidi amen
fedde
o kleende holliti wiide bamde 2005 yotta 2019 ko buri milliarduji udnere teme didi e chapande jeegom e jeegom laamo yihli yurku yurku andam e kabaru golle yurku yurku kolliti wiide imadraji kani hebbinede ko nayri bangal laamu lobbo
sakuraatu tutla klaimo du kabaru bangal bembe am facebook kani don x twitter kido lam boyngara hankasina jogi gouverneur kesso bien colonel major Olivier Jassana hunike altinere Kenya jene septembre 2024 yeso tribunal Bagnagara jodike ele alhali bien metti sabi rafindenagu kanon kango horojo kesso nuk ondarri jamare de bien wadde dental yalla hutugol hutude jam indenagu le nuk no adama djigibakar amentu Bagnagara wonko hebene ka do fostango alcc Umar Wegolo
yimbel jodibe lamu Bagnagara kanyu enka gotel ko tewtirta le nyaloma hande o gouverneur kesso jodido oni woni ndenagu
rien que la
sécurité wala fu ko min dartate nokko so wana ndenagu warta law midi mila jam e dejere warta do Bagnagara do ko buri fu yembude mi nyalom hande no yo wayde ndenagu yalla miden keb min jaha min dema e fami keba ko min nyama demo be mbawa remoyde fe kasen Bagnagara sella jam tam min dartata
colonel major Olivier Jassana woni inde gouverneur kesso region Bagnagara o holti wiide o mo andi jati golle ko domatam haye o wi fa o heba hunchande hore dena ko yimbelle be tewtirta mako ka wajibi kina be pabo mo ele golle mako o
cependant les défis sociaux
imadraji kunairi bangal dena go e konande mudum dum heewi sanne midi milido wa hebnede jogala so min fumi ndokindiri juude midi haaja en fu ndokindiri en juude no jam e dejer hani wartirli nokko yalla yirweerana wada fulbe haabe homo fu hokka bandu
to tondirgol golle hakune gouverneur kid on jaltudo o doni sidi mohammed El Bashir Babi kanye kanko gouverneur kesso ngaro fuddude golle do ni colonel major Olivier Jassana wadi asawere jeddi lewru septembre bettindu yambere monde wada le hem ele gouverneur Bagnagara to doni ko adama jigiba hebani studio 80 ude Bagnagara
bangal lambel figure bolo ben de nyaloma dumo el motor kan maroc 2025 lidi malindi ben fi eswatini kikda ko ben baddu e ben kogol bi goto no bi maddu wotre wotrundu nanu dun woni capitaine Yves Bissouma e watum taji jeddo bo min taji jeddo bo no jati den no latke sababu jogablem be latke go bo groupe e bangal tobbe nay fande bangal mol nyoloma dido bo ohruni kan Maroc 2025 andon leedi Burkina na bismina na bismina kigida ko wattu futuro bien malla 8 latir de 26 mars bamako do non kambe sporter leedi Burkina gari bam jutke nati bamako do beta ko yalla ben jingande do pucci Burkina yalla ne bedor famu ke do ko Umar wagule ben do fesan ko ko alcc
wakkat sappo e goo yamde yottiki yeeso ambassade leydi Burkina Faso le leydi Mali ndi kamɓe jingonoɓe leydi Burkina ndi bisma o yottiki ɗon an dari Nahikizia André goto e jingonowo leydi Burkina Faso ndi o waɗi noddango fewde e ɓiɓɓe leydi Burkina wonɓe le leydi Mali. Yimɓe Burkina Faso ana ɓuti bamako ɗo, miɗen narda ɓe fuu ɓe jalta ɓe jingana équipe amen o, woni les étalons kawni woni komin jiɗi. Miɗen narda Mali koɓe du yalta jinganami jamma hande ka miɗen jiɗi yimɓe fuu yalta fa jingana équipe amen ɗo bamako ɗo. Mali koɓe ɗo gonde wadde immadraji fa jingana leydi Burkina Faso ndi woɓɓe kaali jaati baddi koɓe kaani wattude sabi min fuu mi yimɓe dental gotal nde fedde AIS ne min fuu min goni. Miɗen narda malinkoɓe yalta jingana Burkina Faso jamma hande, min ka malinkoɓe ɓe leydi Niger miɗen narda ɓe fuu ɓe tawe hakkunde yimɓele jinganoɓe équipe Burkina o hande. Dental AIS ngal haala muɗum halte jamma hande ka 2-0 min gatta. Miccitiɗen widle lewru juin ƴaɓɓe noon du leydi Burkina Faso ndi silmini leydi Sierra Leone nokku noddirtiɗo stade 26 mars ɗo bamako ɗo. Leyɗeɗo piiɗe heɓe fuu gatti baddi ɗiɗi.
Studio Tamani projet mo fondation Hirondelle ɗo Mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji Irtel mo faabamun itira Union Européenne e kañe e leyɗe Danemark, Suisse, Royaume Uni e kañe coopération espagnole.
Yettre meɗen hertande dusi semaine ana yowi dow mbiyen mourade so samminde reedu ndenno hunde tekande ana yiwi sane leydi men ndi ndenno kabaru ɗum ko hani waɗede li taka moña dogotoro en tawene yimɓele yogaɓe ne waɗe e caggal muɗum so ɓeɗo dogotore daliki e kuteji muɗum Saria Malikay ana haɗa jaati hinade hen ɗiɗo golleji yalan ɓeɗo faamu keɗɗen ko Amadou Sadio Camara heɓene ɗo fetango Oumar Wagalo e Dianaba Diallo.
Ko nayiri bangal samminde reedu yo ɗum hunde ko jomum gollata caggal ɓami reedu so ɗum yeehi fa e jonte nogay ɗiɗi yoga e yimɓele ɓe cuuɗoto jaati so gaɗa ɗum hoɗo fuu jamarde miili eno oɗo golle wurri
hande bonnude reedu moƴƴani ɗum ne wawi addande debbo caɗele diina e hoore mum jaɓata ɗum. So ka soyima accu ɓiɗɗo o wuura ɗum ɓuuri ko mbaratama. Ndekkulle goɗɗe ne wawi bonnude reedu taw wona ɗum jiɗnoɗa. Bonnude reedu moƴƴani woɓɓe ne mbawi heddade hen.
Dogotoro en kay kollitiɗe hen sade so sammina reedu iɗum wawi waddude kutteji kewɗi. Docteur Khalifa Traoré andanɗo kabaru rohoɓele ndimoɓe.
Bonnude reedu mere mere ne wawi addude ñabbuli bonɗi sa aji ni won mayoɓe hen.
Sawntade so sammina reedu ko haɗa le leydi Mali ndi. Jukkoji ɗo ne mbawi waɗede fewde e jomum noon kanko Ibrahim Ben Mamata Touré andanɗo kabaru sariya o hollitiri wiide.
Bonnoɓe deedi ɓe ne mbawi uddede ha duuɓi joyi eɓe kaani yoɓde kadi ujunnaje nayyi franc CFA ha million goto. Dokotoroɓe mbaɗoɓe ɗeɗo gueɗe ne mbawi uddede duuɓi ɗiɗi e kasu.
Sawntade so sammina reedu yiɗum e yoga e fina tawaji noon kanko noddirteɗo Kunaji Jara andanɗo kabaru neɗɗa ko hollitiri wiide.
Ha ɗo haala ne tiiɗi yewtede nder galleji goɗɗi jinnaɓe woɓɓe jaɓata ɗum.
Miccitiɗen wiide won sammingol reedu jaati ko waɗirte dow sari noon kanko Ibrahim Ben Mamata Touré o hollitiri wiide.
Reedu ne wawi bonnede soko tiiɗalla naati hen. Dokotoro e hoore mum yamirta ɗum ɓayri yumma o ne wawi mayde hen walla ɓiɗɗo o walla kamɓe ɗiɗo.
Andanɓe kabaru cellal kay kollitiɗe farde jomum gollude oɗo golle tinno yotto dogotoro en.
Sagrabe ɗokkatene kawal ɗumen hannde mission wawi heɓde ɗiɗo kabaruji dow mbiyen bembaɗo amen whatsapp numéro 1 75 99 76 19. Mbawi heɓede bembaɗo dow bembaɗo amen manggal ngal e kañi ɗum Facebook kuna foni 37 321. Mere mere noon ka famɗi fof buuɗi nogay tawi le téléphone jomum ɗo seeɗa yewtere meɗen magasine. yatra meden magazine yu kabaru rewbe dum yobidum dok ben be hebgul talki ben wona be do rewbe ko buri hewde dum talki di ben so hebete de meritu ben rewbe hewbe jabata ko war mudum tawene an hani jati be tawre e di do talki so ben jipnirri so kutumoji so mayde yelan be do famu kedana ko kanko Musa Mali hebane do fo sango Umar Bagolo Ali Sisi yu encourage
Fedno dirten APDF yo fedde fabo tonde roobe leliidi malindi kanko lamirde de do walde mum no dirta madame Jawara Bintou Coulibaly o roobe be an jogi tit alaaji mawdi ko nayri bangal hebude kaytaaji
les femmes aussi ne comprennent pas
roobe be kany andu famata dum koyi so wana ni tit dala yottibe min jida do e roobe ko heewe mu en fu worbe mu en jogi talki mu en fay so wam ko pigoto be kasindine mudum hebugol mudum newata ko e be kani kambe do tawede e be jogi talki jipnirdi suka mabbe do woni ko mbeta wolo seben na do talkuru dewgal mabbe hebude kopi wolo seben na do talkuru dewgal yude to worbe yogabe wona ko newi fi buri fu so debbo o cerango tewte
la femme dit qu'elle veut un divorce
hebude dido kaytaaji ne wona ko tidi non kanko no dirte Abidine Karambe gollo suudu meri commune yobo do pomoko do hollitiri wite o wiso dereji meri bami fa cinninama yo gorko hani jogade
a la disposition du
code le sariaji deugal ana holitaale leedi amendi wiide gorko kany woni hore galle dum sabi so kanko hani resude hune fuko woni talki ele deugal rewbe kany endu yo hakke mu ende wam e rewbe kolitobe kany en kanu labir wiide goramu em salike hokkude dum kopi ido talki so mi andi dum mi noddam war mabbe mi kaltida mu
en e on discute
Konairi bangal jogat dido kaytaaji roobelbe hakkilaaji mudana pecci kanko heewi be do roobel kollitiwido gorko hani halfineede kaytaaji di non be do roobel wonbe nokku noddirte kayi kajolo kanya fanjotuda tominya kollitiri wiide
kayi yano nette
kayi do kami waawa resude feyi talki sabe mi meden jogi sukaabe bonnoobe be mbaawi sekude di talkuru dewgal kayi juude gorko ni muddi sabe rewbe wakkati so bilama e jaba hunde fu kajolo do e hakkile amen minen ka worbe an halfineede dido talki wana kamar mena marawbe hor mi bawa resude di ko hune fu e kaltidal kan e kawral nibidi e be bawe resude din ga e be kaltana men hoto be ndesata dum sabe rewbe ko hewe mu en fu ana hewi e bar
prete ce document
ko wodi so worbel be kanyen jogoto di do kaytaaji yogabe min kawrito do bomoko do kali ko lati sababu mudum
ni e hore resata talki ga min haltana jom suudu an o hoto ndesam min dum hokkude debbo talkuru dewgal ana wa lata sababu o immo nyende wotere tam o nara ya terang mi fu mi potum bangal haybude dido talki kaso salaka hokkede rewbe e be jaba wadirde dum hunde fu
wala fu sariyawol kollito wolle leedi malindi wiide gorko kanyi hani jogade kaytaaji di non kanko noddirde Muhammadu Janka andado kabaru sariyawol hollitiri wiide
c'est plutôt une question
ele ne suji amen ni min jeta dum so wana dum sariya fu wala to kollito wodum hamo fu e ba ondirbe ana wawi resude dido talki sabi goto ma e fu ana wawi huntirde dum haajeji mu en hono windade amu yegude usuluji kany ko nande mudum fina tawa amen ni holti wede talki etat civil gorko haani resude dum sabi kanko woni hore galle
chef de famille
micitide wide dido kaytaaji ha ogol dewgal be cuudi meri di dokkata dum le commune ngaji di fuf